mazuri, sisi wananchi tunakukubali. Haya roho za chakula wengi, haya na tena kipenzi cha watu, umefanya mengi tena mazuri, sisi wananchi tunakukubali.
Sana meleme ana meleme
oh sana meleme
ana meleme
oh sana meleme
ana meleme
aya jelele 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 jelele
jelele sema
mama tasubiri sana na bado
oh so tasubiri sana na bado
mama tasubiri sana na bado
oh so tasubiri sana na bado
watasubiri sana subiri sana na bado wapinzani watasubiri sana na bado
oh 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 loasa uyo loasa uyo oh oh loasa uyo
unapiga kama kawaida kama dawa twende sema bo
apiga makofi piga makofi sema piga makofi tafadhali asema piga makofi piga makofi sema piga makofi tafadhali
twende
apoli pali pali la bombola apoli pali pali la bombola nampenda Lowassa shabiki wapwe mwanza sitomwacha mimi shabiki wapwe nampenda Lowassa shabiki wapwe wala sitomtenga mimi shabiki wapwe napenda Lowassa shabiki wapwe mwanza sitomwacha mimi shabiki wapwe aya jelele 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 minogo bakutuka na minogo na tena minogo bakutuka na minogo nasema kuna watoto nasema kuna wakubwa tumchague nani
Lowassa
aya nasema nani
Lowassa
Anaraja nasema nani
Lowassa
eti tunampenda nani
Lowassa
chuchu sema nani asopenda
kuni nafasi
asopenda
kuni nafasi
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 ya tete woyo woyo
woyo woyo
sema woyo woyo woyo
woyo woyo
sema woyo woyo woyo
woyo woyo woyo
wecha mama sikia hiyo unapoifanya baba anaitwa mheshimiwa Lowassa ukweli babu mimi mimi nenema mimi ya busara